Talk about a new style, taran, taran. yeah, roll that. Another girl, them. Suck a shot, man. Super boy, my name. I'm not so loud.
Passing up in love. I try to run in the slow mo. Passing up in love. Usisahau mi bamdogo. Tina nip in love. Usiogope adi kwa komo. Tina nip in love. Kama unateleza na oh. Kama uko ready tutajipanga. Unataka kwa kiti ama kitanda. Inafaa kwa nyumba ama kichaka. Hivi utafaa kamini ama kashuka. Tantararara. Tarararara. Tantararara.
So check it.
Tarararara.
Ile design ni hustaga. Ni hustaga nkikume. Nite madawa manake wewe ndo pedu. Kuni malo. Bumamake ni wegede. Dikinza nini na hapa baby tunalo. Kama muganga, nivoke kama muchaka, kama vipi nifanye danga, so wacha kuni ita besti, sina mazoea na babako, how are you labda rafiki dadako, e wacha ngo, wisha faster to than bango, fanya sere sere wazenga kwa kufanya mpango,
kama uko ready tutajipanga, unataka kwa kiti ama kitanda, inafaa kwa nyumba ama kichaka. Tabaka mini ama kashuka. Tan tararara. Tararara. Tan tararara. Tararara. Tan tararara. Tararara. Tan tararara. Tararara. Come on, come on, come on, come on. 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 Cheki uno, bigi bigi. Cheki umbo, digi digi. Niki cheki shingo, na wafisi fisi. Yani na wafisi kari.
Umuguli wakwa, usinishike kasita. Nilipompa chips, kuku ukanipa mishikati. Kali. Chibebe wewe mukari. Kidai tam tam chunguza bei ya sukari.
Kama uko ready tutajipanga. Unataka kwa kiti ama kitanda. Inafaa kwa nyumba ama kichaka. Utafaka mini ama kashuka. Tantararara.